Yo, what's up?
What's up?
What's up?
What's up?
Cheese and D,
Fico Showbiz,
we from record.
Let's do this.
Speaker.
Mission Vunja Speaker, hii ni reality si assumptions. Wakikisha sensi zaku zote zina function. Viko na cheese and chop wa mistari bila koma au hyphen, takoma sabina happen. Streets za fakutambu wa hama MC bala ala. Tunakurok hata kama umevaa timba wakala. Million jibi za mistari na kibre na ijaja.
Yache Mike ni wachapi ni wapakaze ni wadande ni washo. Ile design mini over ma afande mission. Vunja Speaker nda kudistort figure. Ukishtuka ni gatari nisha gena dirisha ile hela yangu vipi zaidi ya GT. Oya sikia na kupa 2 days kamili. Kau jelipa nda kushika ni kuweni kuumni kushow vile cheese and tea cheese ka hundu.
Mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker,
right.
Mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker,
right.
Mission, 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 mission,
mission,
Vilko Chobi. Vunja Speaker, mission, 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 mission,
mission,
Vilko Chobi. Vunja Speaker, mission, mission, mission,
mission,
cheese and tea. Vunja Speaker, mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker, genius kwenye his shit. Sit to skize my legend on every speed. Tuna fame busy street color white ku symbolize peace. No mana sita slap I'm a follow now ni pass. Natoa buzz in the 50 kila sekunde. Punde si punde na lish the dragon kama Cisco. Kama siko basi ni cheese na control na vice versa. Juu ya device na leta mikasa. Sana sana fungwa chapter sabwa wengine wali tuchafulia kugasa. Heavyweight MCs ndio hawa. Tuna set my trend kwa my enemy my friend. Tof ya tuwa bila G3 ya wakade. Mtukue P3 ni wabaye GK. Hey, flow ni moto na hii big petroli. Una expect nini kasi kupele kwa usina matroli. Hato zima moto walishachome wa maoveroli. Yo, wana claim ni mahalko wa soft copy. Yeah. Mestari yao sisi kima ijafika takilo.
Ile kese njia kauna juu shaipitia. So kunisifia, mwisho kaja nipakazia. Unazampinga pia kama kwenye brene ya kuingia. So ya muklabu kisinzia. Mwenye nguvu na zambisha kama ishima tanyonesha. Ukubwa male wezi sui ya mfuwa kunyesha. Mine MC kichwa maji na ukelea over samaki. Wezi mpinga ni kwa ndaki na ukilisha pia mabaku. Na manati waliova matishati na mashato. Na wezmati walio rust. Wenye wafona dance walio puliza madrash. Walio back mafta nazo mama kupika vyazi. Makaimati matabaku kifukuzo ni pati tuniku. Na mikakati ya kufunjezo maspika. Halikadhalika watajwaje ni mefika. Tafsa tema ija speaker watajwaje na watirika. Kospitalia wajajwaje. Watatuaje imejipa kama hela tujashika. Watatuaje kuna kiss kama stima tujazimu. Iko wazi ni makwazi ni makazi ni mawaks. Hakuna twans 24-7. Vunja Speaker mseya.
Mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker,
right.
Mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker,
right.
Mission, 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 mission,
mission,
Vilko Chobi. Vunja Speaker, mission, mission, mission,
mission,
mission, Vilko Chobi. Vunja Speaker,
right.
Mission, mission, mission,
mission,
cheese and tea. Vunja Speaker,
right.
Mission, 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 cheese and tea. Vunja Speaker,
right. Speaker, where it from records.